DJ on the beat.
Ungekuwa wimbo, ningekucheza kwenye disco, kichina pilipino. The baby nianguke na mastingo, baby pia zile simple design ya wakorino. My lady cheze ka piano, milio za mapiano, nikufanye mfano.